SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e whaafafonga ile SBS Samoan. Sa ili nisi mai utala ile sbs.com.au/Samoan.
Nā maliu ile āmatanga o le vai aso nei. Se tasi o tā itai la wiloa masili o na whaaloa longia o tangata muamua, tangata Aboriginal Matora Straits i Ausetania nei. Le tamā itai Yungunjara o Dr. Lowicha O'Donohue. E maliu nei Dr. Lowicha O'Donohue ua iwa sa fulmale tasi tau sangalo na so i fua. Ma e mana tua ina o ia i ana ngā luenga i le fina uina o le mau, mō le wha'a le leia o le tūlanga o tangata muamua mā lātou wā ia tatau. E le ngata i a onga o le soifua mā loloina o whanua ma whale. Na saunoa le minisitao ma tā upu i tangata muamua le mālotele Linda Burney e le whaingo fie o na whaangalo le te le o le sao o Dr. Lowicha O'Donohue i le tūleia o le mau mō wā ia tatau ma le siitia o le tūlanga manuia o tangata muamua i Ausetania nei. Na saanoa Senator Linda Burney i se taranoanga ma le ABC.
Her legacy will be felt for generations to come, maybe forever. Some of the changes that she brought about, some of the battles that she was involved in, some of the issues around things like native title, Australian of the Year, and her own life story is the story of the truth of Australia.
Senator Linda Burney, na whapena foi, o na whaopopo iai, ma le saunoanga le pandemia Anthony Albanese i le tele o le sao o Dr. Lowicha O'Donohue i mata upu e le ngata i tangata muamua ai o le soifuanga lau tele o tangata i Ausetania nei. O Dr. Lowicha O'Donohue na whanau i le tausanga whewa se lau tolu se fulumane lua i se nuu mao tua i South Australia o lona tina o se tamā ita i Yungunjara o lona tamā e a fua mai i Ayalani. O ia o se tasi o le tūpulanga ngau ia le Stolen Generation ma na ave sea whaamalosi mai lona tina whaatoa lua tausanga lona matua. Na tausia o ia i se nofuanga e tausia i tamaiti se Children's Home. O ia le tangata Aboriginal muamua na pasi ma resi taraina o se tausi mai po se nurse i le Royal Adelaide Hospital i le tausanga a fewa se laulima sa funuma le whaa. Pei ta ia le i whaingo fie o na ngalue o ia o se tausi mai po o se nurse o na te enala na tārosanga o na o ia o se tangata Aboriginal. O se whai unga na ia whinau mālosi ma ia te tee iai ma i whai uina ai i Natalia o ia o le tangata Aboriginal muamua ua ngalue o se tausi mai i Ausetania nei. O le tele ono na soifuanga na whinau ai ma te tee i whainga whaai longa lanu, whainga whaai tū au. A tangata, ma isi o whainga mā lō matū la whono, e whasino i tangata muamua. O Dr. O'Donohue se tasi na lālā mua ili whina wina o le mau ili pālota whaala wai tele po le referendum, o le afe iwa se lau ono sa fulma le fitu, e whaitau li ai tangata muamua Aboriginal Matora Straits, ili tusi ngā ingoa, matū ina ai, i le mālo tele le pule ma le āia e whai ai tū la whono i mata upu e a awhi ai tangata muamua i Ausetania nei. Na whaalia Dr. Noel Pearson o se tasi o tai o tangata muamua o le sona na ia maua mai le tele o tausanga na ia maua mai i maafutanga ma le ngā lulue whaatasi Ma Dr. Loija O'Donoghue.
Her sacrifice for the cause of her people and her dedication to our welfare led to so many good things under her leadership. When she led ATSIC between 1990 and 1996, they were our best years. We gained so much.
Dr. Noel Pearson. Onisio fa'ailonga tau aloa na tau a'awina ia Dr. Loija O'Donoghue, e au fia ele Order of Australia ile a feiva se lau fulmalefitu, ile Australian of the Year ile a feiva se lau valu se fulmalefa. O le teitei fono o le komisi ile ATSIC, le Aboriginal and Torres Strait Islander Commission ile a feiva se lau iva se fulu. O le faa amalu o le ATSIC, na ia fina wina aima tu leia le mau ila fainga amalu o le Labour ila lo le panemia Paul Keating. Mo se tu la fono e aloa ia e le pule a tangata muamua i o la tau fanua le Native Title Act o le afe iwa se lau iwa se fulmale tolu. O ia fo i le tangata Aboriginal muamua na sau noa i le fono awao amalu au faatasi le United Nations General Assembly. I le tausanga lua afe malevalu, na ia tū le ia i le mau, i la lor fainga ma loa Kevin Rudd. Mō se whaato e senga ma se wha le leinga i le vāo le atunu umatangata mua mua. I se se, ma sā wanga i aso ua tuana i. E au fia i se whaato e senga i tūpulanga ngā uia le Stolen Generations, tūpulanga o tangata Aboriginal ma Torres Straits. Na sā unoa Senator Linda Burney.
Many of us young Aboriginal women at the time in the 90s the 80s, looked at Loija and saw possibility. And in her presence, you just felt it. You felt her graciousness, you felt her kindness, but you also felt very much the fact that she could be very stern, and that sternness was always about teaching a lesson.
Senator Linda Burney. O le reporti na whaamao pōpoina e Penny Buckley, mō le SBS News.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, mā pōwhela vai mawailau podcast.